clever boy. Kind of give us bonjour, how much is cover show? Yeah.
X on the bed.
Mama, 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 mama. Mama, 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 na kila mtu kwa street ameenda kwa muziki. Mama, 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 na kila mtu kwa street analala kwa muziki.
Watu hapa wote wanajua assignment. Muda kifike hapa for enjoyment. Wanajaza space kama deployment. Faded from stress and embarrassment.
Elava gamba sente zabula. Fiatube no mkuchaka labu tukola.
Tobu za jangula bebe chikola. Tuko kwa kazi njini mumelala.
Ute bosa bosa up like I never before. Ma, tunasau na mambo za kawaida. Bigger, bigger up like I never before. Yeah, netuela vira ni muzei ndi ya chafuga. Na kia kila siku tunakura nyama, hapana maragi na kaonga. Mama, 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 na kila mtu kwa street ameenda kwa muziki. Mama, 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 na kila mtu kwa street analala kwa muziki.
Fans guys everywhere, find love no way. I like the way you go back, the mama declare. Special now cement for the boys them there. When I find you with the one I care. You dey see me, you dey face it fire. Death matter, guess your life I won't spare. Cause I care with the one I care. Unkulabana your life I won't you spare.
Mama, 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 mama. Mama, 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 na kila mtu kwa street ameenda kwa muziki. Mama, 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 na kila mtu kwa street analala kwa muziki.
Sawa ya muziki, sawa ya mkwani. Sawa ya muziki, sawa ya mkwani. Tembea na muziki, tembea na mkwani. Tembea na muziki, tembea na mkwani. Endelea na muziki, endelea na mkwani. Endelea na muziki, endelea na mkwani. Asubuhi na muziki, mchana na muziki. Usiku na muziki, usipowe na maisha ya muzika. Wenji tayari puladi wangila famu. Bien kugamba sidi njaka bihuba hatari. Yaman, hola leng from Kashari.